pata heshima na heshimika sababu ya mama. Mungu akulaze pema na sito acha kukuombea.
You my superwoman.
You are super.
You my superwoman. Nimelelewa na mwanamke jasi. Oh jasi. Oh jasi. Aye. Oh
hey. I am so mad. Raised by strong woman. I am so mad. Raised by strong, strong, strong woman.
Machozi yanibubujika kiawaza mema ya. Sina cha kukulipa, asante kwa baraka zako. Ubarikiwe,
amen.
Uzidishiwe,
amen.
Nakupenda mama.
Wana muda wa kazi, watoto na dadi. Wana muda na jamii, mwanamke yote anaweza. Kimaso maso, kimaso maso. Kimaso maso, mmewa una superwoman. Kwa beba zege,
wapo.
Wapiga debe,
wapo.
Sio lege lege, mmewa una superwoman. Kwa imba rege,
wapo.
Kwa indesha ndege,
wapo.
Sio lege lege, mmewa una superwoman.
You my superwoman.
Kutelekeza na familia. Natanga na njia kujitafuti. Hata wakisema usirudi nyuma. Songa mbele.
Songa mbele.
Songa mbele.
Atakiwa kilema
mamani,
hata kama elimu wana
mamani,
we kutwa kuchana pambana
mamani,
apate kuwa tuzawana
mamani.
Waite ati 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 ati, we kama kweli superwoman, hebu nipeza Jack Chen. We superwoman, hebu nipeza Jet Li. We superwoman, hebu nipeza Jack Chen. We superwoman, hebu nipeza Jet Li. Basi nipeza Jack Chen, Donnie Yen, Bruce Lee, Jet Li. Hii kwa niaba ya masuperwoman yote. Acha, acha. Just